share and we do for the Bashaiji. Tata wao meet Black Ninja.
Sikurupuki mambo mengine napita nacha. Niko hivi kitambo mwisho siku kuna kucha. Watoto wapwani mnashombo minadamu kama bucha. Napasumbua bongo kama wazo sana fucha. Mnentafuta menikuta nini mnataka maze mkichora mnafuta. Izo rhymes I say bado mpo mita shumta. Miolimpiki kama simbo kwa izo mbio mtone kuta. All the chini yu mbingu. Too confidential I'm ill and you're dying. They hate to see me laughing, they don't know I've been crying. Surrounded by bombs and guns like battlefield. It's like I'll faster than your life shit. Yani hichi kichwa langa chidi benzi lala commando. I'm talking vihivya tamkifosi hiving goma draw. Umekuwa busy too searching to be fame. Ujui wapishike lina kuwache game. Mbaka kufika hapa anche seme oh my god. Wachukizwa uno mindo pakaza I'm too bad. Nisha uza nafsi kwa ikitu ni jihad. Many kilometers isha kata sija fika though. So I'm ill and you're dying. They had to see me laughing. They don't know I've been crying. Surrounded by bombs and guns like battlefield. My best is like Kalo faster than your life. Kalo faster than your life.
They don't know I've been crying.
And you're dying. Najua Mungu ananisikia kama mimi na sala. Kwamba sipendi MCs na marapa mafala. Hivyo kenge chene shobo huvo mamba msafala. Na hizo pigo za kingese mwamba kachili iso imala. Wezova hii kitu nando mana mene manage. Hatufanyi fanyi tukifanya follow strategy. Hip hop ndo my wife tuko happy kwenye marriage. Mso tujuwa kiundani ndo mna force to my enemies. Yeah. Miso tuangala twizi na ba nyingi kichizi. Hatulali sikwizi kazi bila hilizi. Na mkimbiza kimia mwizi chini chini nyambizi. Wanangu hawana jizi simu moja nikipiga wanajaka sisimiza. Yo majani na yovuto na jikuta wendo noma. Yonge yala kama ngombe sindo tunge kusoma. Kula na ulindo utajuba kwenu mbali so kigoma. Sitaji kuchana sana na dhani mshani soma. Mkinikuta kwenye kazi nikikubwa so kitoto toto. Siletema pozi na yo mambo vya kichoko choko. Bengeleko na msamba. Sina uzungu vata robot ofati na naume wanasema join Bob. Wezova hii kitu nando mana mena manage. Hatufanyi fanyi tukifanya follow strategy. Hip hop ndo my wife tuko happy kwenye marriage. Mso tujuwa kiundani ndo mna force to my enemies.
Share. And we do it for the Bashaiji. Black Ninja, B.I.G to the top. Hip hop gon' be alive when a live nigga like us do this. Always keep it hip hop, you know what I'm saying. Respect you.
Memories. So afraid.